yaxshi menda, mashhur menda, eng zo'ri menda.
Ey o'zingdan ketma bola bolajon, qanotlaring yozma erta palapon. Senda kasb ko'p edi so'zimga ishon. Bo'lma parishon, bo'lma parishon.
Lenta da hamana nigohi menda, le 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 le.
Trenta ma marbur marbur trenta,
le 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 le.
Le 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 le